two, one.
It's another day, ten a better day. Hebuji yena inataka twende holiday. Unakulaga nini, unapenda nini? Ama samaki ya lomwa nazi. Omi na wewe, twende tukafurahi. Sichelewe, mama, agiza wewe, mitalipa. Sema wewe, mitasikiza.
Nahitaji muda kidogo, mimi na wewe, enjoy.
Kuna yo haki, sito kugia.